Levo nyingine, mida mingine, biti nyingine naivunja kipingine. Niko fiti kifani, kimani, usulize nani, wetu online.
Maisha nasonga na ongeza machungu, shida na raha na mwachia Mungu. Istizua najua nini nachongea, born for my people, jamii na nchegemea. Mbishi na fighti, sisubili bahati, lizi kufulminati, waifuti kwa manati. Mtu mzima dawa, suwezi kupagawa, ananishusha kwa fatina ila misuruzi pahawa. Kazi na dawa, 24 hours, skin tone kama kawa, kama born at the wellers. Mjasiria mali, mwenye najikubali, serikali chembe natambua kumbo ujumo ni kubali. Uhuru kuchezea, utahisi naonewa, na desturi ya mbavu wanahisi kubaniwa. Siogopi maisha labda mchawi uwe wewe, mwizi sikupigike lele, na kushika mwenyewe.
Wachate bakora anacheza, si tunapocheza meteleza. Samba kora Tanzania kifimbo cheza, ni bakora kale Tanzania zambi mkora. Wanadamu na tukima kumbe si tunawachora. Bakora anacheza, si tunapocheza meteleza. Samba kora Tanzania kifimbo cheza, ni
kama wajanja na warusha, wajinga na wakalisha, wanaobana wanakanusha, mtu mzima na wakilisha. Naogopa kama Mugabe na ukibiza mwenge, jua kali ila sipagawi na nenge. Kama ukweli wa maisha wako watu wameuficha, natamani kuwanga mbona tayari kushakucha. Wenye asili za mkizi wameziweka kwenye fani, wasina kitu wamejibia feli hapo wamevuliwa msasani. Nachinjwa balini, mimi nakuchinja kimasai. Sijui wewe ni nani, Mr. Zoo Samurai. Zuka kimasai, ukitaka kunijua sio
mtakufanya kisusio.
Njaa imekuwa kali, hadi imekuwa steam, ila maisha narekebisha kama na elimu ya kina jimu. Navyoiwaza kazi hadi nayachukia mapenzi. Acheni tuni blazy.
Wajani bakora anacheza, si tunapoteza meteleza. Samba kora Tanzania kifimbo cheza, ni bakora kale Tanzania zambi mkora. Wanadhani anatukima kumbe si tunawachora. Bakora anacheza, si tunapoteza meteleza. Samba kora Tanzania kifimbo cheza, ni kale Tanzania zambi mkora. Wanadhani anatukima kumbe si tunawachora.
Nilianza baro na jisolo, muulize mwaka gani, toka chalii najua game henza malem ni gawani. Kifupi na jamini nafanya na cheweza, na shangao mnalumbana kuhusu hip hop na bongo flavor. Nilikuwa chimwaga wanajua wananielewa, Hathmani Kabongo ndo jina niliopewa. Naonesha uzalendo, haki na usawa, hakuna tena upendo, check makundi yanajigawa. Yeah, mzushi mzushia, kuzushia ndo mzushi, achana no snitch, no time for the bushi. Naamini mani yako, usawa na moyo wako, nataka beef na mimi ushawambia machizi wako. Shame on you kwa serikali ya East Zoo. That's true, I'm so sorry. Ujapitia old school man.
Yeah, motherfucker.
Yo, wachape bakora anacheza, si tunapoteza meteleza. Samba kora Tanzania kifimbo cheza, ni bakora kale Tanzania zambi mkora. Wanadhani anatukima kumbe si tunawachora. Bakora anacheza, si tunapoteza meteleza. Samba kora Tanzania kifimbo cheza, ni
Macau boy, nataka njue kamkundale nyumba.
Yeah, yo.